record, you're killing it.
Baby, you know, now, now, evil. Macho setani toka, kijani ya vibu. Msita jidoa, nikaja penziri ya ribu. Ulikoni toa, mindo peke mwenye majibu. Mbali ulikoni toa, ipeleo mchana usiku tena. Ikiwezekana asubuhi tena. Navyo mimi na mimi tena. Lazima kesho utake tena. Hamna gasiri. Upendo wangu nimeuanika kama nguo.
Ujone, ujone, ujone.
Hamna gasiri. Upendo wangu nimeuweka kama kio.
Ujone, ujone, ujone.
Juisi ya ndimu kwako seto boy, maututi niko hoy, yeah, yeah. Nanyosha mikono heshima kwako boy, na ilo penzi lako tamu tamu kama hela, na enjoy kavu kavu wakapela. Nipe vya tanga mweza segera, nitekenye kwenye mbafu nionera. Penzi lako so fake OG, walo pita before copy. Umeni kama tastoki, you are the best for me.
Hamna gasiri, upendo wangu nimeuanika kama nguo.
Ujone, ujone, ujone.
Hamna gasiri, upendo wangu nimeuweka kama kio.
Ujone, ujone.
Upendo wangu nimeuanika kama nguo.
Ujone, ujone, ujone.
Hamna gasiri. Upendo wangu nimeuweka kama kio.
Ujone, ujone, ujone.
Penzi lisimame.
Mami.